memo macafa kenya kula sadde tafarra kanjiro jinilal. Dariusis wae Daniel agenyan baie gadde ata uyu male Daniel akka ajay nisa okni finduter rengenye guru barbade yu. Ega Darius kara Daniel duarra olch barbade abe ata uyu male ajay nisa wantoko irga wambef ajay san isun isafintani. Ega wangur wallallan akkuma ajay nibet Daniel akka bolla linchatiti gadidarbamu ajaje. Darius soto Daniel gara linchatiti darbamindura wantoko jirin. Daniel in akas jirin. Waqayyo inna tisafo jettuga duwa kanarra siya olchu jirin. Irga kanate bodde Daniel gara bolla linchatiti gadidarbatami. Alkan Daniel tidarbata misanni moti Darius ribatu kulle rafudat abe. Iga garbari kae alkanin iddo bolli chatiti deme. Irga karabolla titi deme bode Daniel ojjata waak ayyo kan taate waak ayyo sibaase rajire gafate. Daniel siyero dumasan devise waak ayyo erga motasa erge afan leen chaach ufejere dubbate. Yeroo dhuma san Daariyoos waamee Daaniil erga boolla keessaa ba'ee booddee namoota Daaniil irratti cubbuu akkanaa fidan san iddoo Daaniilitti gara boollatitti akka darbaman godhe leenci akka isaan nyaatu godhe. Haa ta'uyyuu malee Daariyoosis waaqa isa dhugaa ta'e amantii baay'ee hin qabu. Haa ta'u malee Daaniil hin garuu baay'ee jaalata. Ata uyu malay Darius waqa Daniel kana baie la pesa kesat titina manu uyu ture. Ega arras biya la faakanarri namun ni baie ni waqa iyo otobe kanu wakara waqa iyo tirra kan debi am baie tujira. Namuta kan obbole wanko anifi sintane irgataka gara waqa iyo rugati takka debi an guru nu barbachisa. Ega anusaka Daniel guru ndendenya waqa iyo ti Daniel agna sa unduma jirenya sa unduma kenu saatin waqa iyo isa ujinte e duwa ke sa isa baase. Obbole wanko arras nu waqa iyo ti jirenya kenyan e nyuma kenyan ankabnu unduma nu ittuf kenu nu barbachisa jechala. Ega Daniel isi mo nama namu maakuma kenya.